Pananga mbizibu ya tunie Vibanya banyamu pana mbuzibu mazokuraba Atanga kubanya banyamu avu Nepurani zone zitatuka kubawetia Songa wawela nesinjo yangu ironyone Kota subira na yomufuna Nikeche chinsu zankurungu tanyaba Mpuliri zone nesini zai nesindi Zeni na muwala wanange Mwagaro kufawa mulura kure diye na mutia Nenda nendo zawe matandika nikoma Hana imu kama Nejuzi agenda na mpitako ni muimiriza konze kamugambe kwa murabi Wabula njabo na chomu wala Kumukambe wabu ina tebarua Girige antu nuliranga te wali kutemia Chande teramu liyoli sonyi Nende buzabu zanga wema gomu suvi Nande kawonga antu nulange chikami Wabula wale ronja karangu memu atulide na kakodionka funye Njakufuna kamuli kwa roza kwa imbampitiranga koze seka kwa ringo mutego Mwekamu kwa sana mara kiriza Lero si mutenja kakatampo mewiza harimi Musabiro lwale romorale Kasita wanira watero kuita Kamulinda katuke Airi ninyose nengura basana Tiwe mukama tendereze wekurono Ninachiru wate chama anye chine meteko wate wanchunura kwe musawo Mwwe dampa kumbano mutimane kubapura nizevi kwa ngaranzi chochi wanyiri Megato kuchalire wa mwenga bazatelo wewa manya wamira watabu Nimegombo kufana naka ukanje kutuka kone kila banga ninga zanya Atengara kwa garongu mwure siki kukise insa uzange siri mwiri tuli Chemfu tempu na yaka mulika roza kubotu wale murongo wange sina sindi Kaka nunga kwate kukarabe Mwaka singa wimputo nete chirabo Kawunye koka zule mwa makuru Wezule chirwa dikita banka nyomutima Aka wawa kakari mwa makura Wevuzika mwomu kwano wendi na jori Gache chirwa dikindi obongo Ega iri denyo nyambo chuni Mwana muwala na chikuwa gara Mwana kira wo
Wakomye fujo Genda kubala nanze tumanyi rotio Simanyo manyino kunye jai Kaye kuwabo jonchi kire kamanyo Ulezi wakunoze munye yo kamara Robu tepimira mtu goli no kwana Kuno kuliko uwala we mufana nyenda vika Kwa nolukumine kabunda mabambi Nebo toka wate chikanyi ganyecho Dimira ngombe kwe kana wakala vika Nayo mtu wala vika konganze Kwenku kilizo tandikira okupa Kubawe nkubalira muko wano Kubintu bie nkwaze sane chikuja kemvili Engato jendi mwene marawe chano Tunorugo ye bako lalumwe jamani Sembe la kumpiso kenkula gesawa Dozo jiraba yonaweli mkolodi Kale mvira chenkula ze kochimala Kendo no nyeleze gradio Yono we chimuline tenderezo kamala Na inga ze kwewele gapo chili chifufu Chili gradio
Airini lekato yombo cholimba soka kuulirize kumino Na wangu watangu mieno njereka nesu chitifte ya basacha vitu ino kuraba Erawe mutewe muitaba wala Emifano jivare nyo kuhida Muno kuraba kusako mutima Omoleka wa uroko vomu avu Nolimba baba ini singi Meranze mbane nyanya wakazi Chofora banga katino bufumbo buvari nyinyoro ansonge yukana yonji kuhi Ogana nafune jifajere sindi noche sivako kabinga tunurange chikiri Wane mula vute jikwe ya kaza chokana ukumo jifumbile muhuli robu siru Mazimenyezi wa itetano mulioro kubate jikusanyu zanga tochitamwa Ngantiwe chinyiganga waliwe chisobu Ngantiwe chisekanga waliwa masanyu Kama nyoga chirakoro mpumu Atewe chinyiganga waliwe chisobu Nikibange chivatisomu koyo Kale chovofu na tomu nechitira chitiwa choniri nyario kukufa Na inga tonatuka museri onangi kusari ndoza yo jisepunze Sebali zero akubamu avu Na chama wanzo kujake nitege atene mitege jitone ryo murari kasta pesite ina nyoma bomo kwa nguina mwebarua era tutai wa muwaranze nchawa kwata kwa karabo kwa mwatu umukwano tegugurwa nsindi yekuhulira sibya kulimba
Mulenzi gwe nkusaba muli osonyiwe sagenderedde nakoze ensobyo kuvuma wabula ebyo byebibaawo ebirabwa sandagato byongereyo maaso nabadde nkukema engeri gyenda byabawera oli okukwana kyakulembeza ssente oluusi nakulembeza emmotoka ngaakuziba maaso ngolo kyagoba kufuna so nga omukwana baguluddemu ebbanga kiva mukwagala tegugulwa ssente era gwe nkwewuunyizo kamala olw'obutakweka bunaku bwerinze yewayiyizo tyakalaboko kampa kale nsanyuse neeyanziza taata mpozi waliwo ekizibu kyenengedde maaso ssebo wange amanyago gwani
tukiwasapaale era nyo lyafula tyoko nedirafumbe nemmala ndirya ndwala
tebampita nakitto neddirange n'eryayirini bw'olyongera kunsanyuka kirungi nnyo era kizaamu amaanyi kuba emiziiro gyaffe girimu enjawulo era nze nakyeziradde ekyo eyeddirenge yene wangula emmotoka kalaawo tufuniddewo kyansi mukwano gwaffe weevuba kuvoka kata sembera neeno otwesudde nnyo ebbanga nange bulijjo nkulaba nga nkusalirwa wulira obulamu bw'obutambuzo kamala mazima sebba nati gyensi yesu kyasumulula
nalanga kirooto bannanga omuntu otoose okunvuma okyuso ky'omutima era ekyo kibeere kyakuyiga eri abavubuka baganda bange muyiga abawala kugezaako mugamba n'omulaba ngaalalamuka tukityanga bwe beyisa abakazi bangi nnyo babeera n'obukodya ayinga n'okusooka okuvuma kupima amagezi kale bobeera n'omutima ogutamweguyanga okuvaawo ngegwe mwakulemye kale bobeera n'omutima ogutamweguya kiddirira akulemye kwenyikira kuwomesa olulimi nga teweganya okutateganya nalwo olumanyi ne muno owalaba omulumwa nekivaamu akusaako omutima abadde ayomba ataakulaga amasanyu emikwano mizibu nnyo okuyiga kati nze bwe mbabuuliza owange towulira otya babuulire bwowulira mu mutima
bempulira ekintu ekinketa nekinyoola mazima nekinjigija
abanga bwe mbabuuliza owange towulira otya babuulire bwowulira mu mutima
bempulira ekintu ekinketa nekinyoola mazima nekinjigija
ndoozi eddagala erinakuwonya lyenengedde wandise n'osulako ewaffe
mazima nange njagala okusula ne bw'otoŋŋambe kugira ne weetegeka
abanga bwe mbabuuliza owange towulira otya babuulire bwowulira mu mutima
bempulira ekintu ekinketa nekinyoola mazima nekinjigija
ndoozi eddagala erinakuwonya lyenengedde wandise n'osulako ewaffe
nange njagala okusula ne bw'otoŋŋambe kugira ne weetegeka
abanga bwe mbabuuliza owange towulira otya